from me studio. Dante Skanda,
the bush bar, the bush bar. Let's go. Chibalanga kubidua sadanga Vudia ngamba kunze mkubalu wapaka Odio mkazina mula vene pine tenenga Mubu nene lisito wa mkila sato Na mugambio kwedemu racho ya mbalabino Fingaba fubuko msai kutambula Kwedemu chankoza vana vase Sabala la vetuze kuchino chankozi Abu kule shikele wa shira humesa Wasaba kwa bili namu wako kwa sato Mwamba hakisi namu waka peke Mama
namu waka peke
Ndi tukirenge ndi hubulili Ndili nereba ndi balebe norile ndiena Ndi tukirenge ndi hubulili Ndili nereba ndi balebe norile ndienese Karibia karibia customer Uweze kupata hapa malaya kwa bei nafu Kuangalia bure, kuchukua ni bure Kuwenda nayo ndiyo
Karibia karibia customer Uweze kupata hapa malaya kwa bei nafu Kuangalia bure, kuchukua ni bure Kwenda nayo ndiyo Vyana vyenda kuzina ntivya kukuka Uvisanga muma balanga vyo vyeteze Uruba gamba kova tandiko kwekoze Kava mkwekoza kubavali na mavina Katine varumia favatali na kasende Eno uone njimba gamba mwevelele mumba mwe
Jemba gamba mwevelele mumba
mwe Eno uone njimba gamba mwevelele mumba mwe
Jemba gamba mwevelele mumba
When I call you, don't abuse me When I rape you, don't report me Ate wemba mazesa galonda vise Kuba wonda vise zazi bambo koche
Karibia, karibia customer Uweze kupata hapa malaya kwa bei nafu Kuangalia bure, kuchukua ni bure Kuwenda nayo ndiyo
Ndiyo pesa
Karibia, karibia customer Uweze kupata hapa malaya kwa bei nafu Kuangalia bure, kuchukua ni bure Kuwenda nayo ndiyo
Ndiyo pesa
Umunefuna mwe umunyelele
Karibia
Uwe ndwa sina mwe umunyelele